trust me.
Unkomeze mu bihe byanjye ugihe ibitekerezo byagiye subiza imbaraga mwami nkukorera ibikorwa bikwiye hindura inzira zanjye nyereka inzira ya mbere naciye unshyire iruhande rwawe ndagusabye ujye hose tujyane kukubura n'ukwibura ntagufite nacyo nashobora ndinda kujya mu mwijima imbere huzuye ibibi nshoboza nshoboza mbicemo imitego baneganye ivemo ndinda kubigwamo ntamunsubizemo imbaraga mu gihe cy'amakuba abisi ni babi bose baramunga ni wowe nshuti ngira ntujye unsiga inyuma habe na rimwe ni wowe nkeneye All I need is you. 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 Do you? Do you? Hallelujah. Nashimu iteka mvuga ni warakoze. Ibyinshi wandinze biteye ubwoba mana we. Warakoze. Hallelujah. Nashimu iteka mvuga ni warakoze ibyinshi wandinze biteye ubwoba mana we warakoze yeah 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 all I need is you 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 Hallelujah. Nashimu iteka mvuga ni warakoze ibyinshi wandinze biteye ubwoba mana we warakoze yeah 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 Hallelujah. Nashimu iteka mvuga ni warakoze ibyinshi wandinze biteye ubwoba mana we warakoze yeah 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 yeah